okusinziira ku experience z'abantu abamu ze baziba sharinga wano n'ebintu ebirala byenze mpulira okuva mu bantu ab'enjawulo byendaba ng'omuntu n'abantu abalala bampeereza experiences zaabwe mu inbox. Abantu bangi abamu kibazibuwalira okujja to express oba to talk about their experience testimonies omuntu alina engeri gy'akifiiringamu, which is okay. But ebiseera ebisinga when we say build in light live in legacy, ebiseera ebisinga ekyo ekintu okuhappeninga mu bulamu bwe kitandika okubeerawo. This happens fully when you start to put everything in light. So I'm grateful olwabo bonna abajja batuwa experiences zaabwe, baba batuwa testimony, all those who try to give out something, those who contribute towards the growth of our community, the mentors n'abalala. Namwe abeerawo okuwuliriza, to follow guidance ekyamazima, your healing process, your healing journey, buli kimu kye mwakibinga mu bulamu kigattako ku Holy Soul of the City. So every life matters, mentors matters, teachings matters, then consumers oba consumerism n'abo ababeerawo mu kusoma mugattako. Tetuyinza kubeera wano nga temuliiwo. I can't always be here nga temuliiwo. Abambuza ebibuuzo byonna, abambuza ebibuuzo, you triggers my souls. Ezesinga mumbuza ebibuuzo, then I note down. Ezesinga when I note down a lot of things, when I come to talk, wesanga nyanukudde abantu nga kumi naye ng'oluusi muntu omu ye yabuuzizza. When I listen to people's experiences and teaching and testimonies, zinyongerako. Nendaba ng'ebintu oluusi bye mba nayogera nga byayita nadda nga sinza bifokasingako, oboolyawo nze mba sibikola. Ne bwe mpulira ng'omuntu akyogeddeko, manya nti it is really working. For example, Gloria ava kuwa testimony ye n'atulaga, n'atugamba rituals ezo nungi oba zirungi naye zigattako kitono. Ebiseera ebisinga kyonna kyonna ky'ogenda okwachievinga, it starts within. Era ngenda kukyogerako nnyo. So I'm going to talk about ezo external powers, amaanyi ge twautsourcinga, rituals ze tukola, n'amaanyi agali munda muffe. Bwe ngamba munda soogera mu lubuto, you know the Trinity, mujukira triangle yaffe, then mbalage how we should return to the source, cause we are the source. Era waliwo yangamba mu Lord, yogera ku masanyalaze agabira mibiri gyaffe, agatwambaza ebyuma metals, agatwambaza empeta, agatwomuza biki emyindo, agatwomuza biki okubalansinga ebyonna ebyambalo ebyo byonna nyogereko. So olwaliro ngenda kugenda deep ku bintu bino. Kiki ekituufu? Nabawa it was like a simple activity. Nembuuza omwoyo gubeera munda mubiri oba omubiri gwe guli munda mwoyo, buli omu yalonda. Finally ku answers twafuna, nembagamba kati buli kimu kyemumanyi kifu, kyomanyi kituufu kifu, kyolabanga ekifu kye kituufu, byolabanga ebiriwo tebiriiwo, all you see is illusion, byolabanga ebitaliwo bye byaddala era bye bi-influencing obulamu fule. Kakati katutunuulira ebintu bino ng'abasinga mwabisaba. Ngenda kugatta patterns nyingi, experiences ez'enjawulo mu bantu, mbalaga obulamu bwaddala bwe bufaanana. Abamanyi kitubeera wano nga tuli mu kuyiga, buli kimu ekitubeesa wano tubeera tuli mu kuyiga about life. Ensi eno weetaaga kumanya bulamu bwe bufaanana, weetaaga kutegeera nsi bw'efaanana, nsi bw'ekola, in and out. bwotegera ko munda wokka ate kungulu ojja kulanga ebitagasa kati bwogamba kati nzende spiritual ojja kulekerawo okola sente ojja kulekerawo okunonya obugagga ojja kulekerawo okola ebintu byewali badde okola physically bikwatwako kubanga golowooza nti kati oli mwoyo okubeera omwoyo si kulookingira ku sayidi emu olina kubalansinga ebintu ebisinga nga bwola bulamu bwe buto webuli we breathe in breathe out give receive n'olwala n'owona don't just love hate okukyawa omuntu naye oba omwagala nnyo oba ekibi kyonna ekintu kiraga nti oli muntu so as long as oli muntu you reflect you are the mirror you mirror the universe so you should balance everything.